dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeyeen warshada ugu weyn nuclearka qaaradda Yurub ee la yiraahdo Zaporizhia, taasi oo dib u dhac ku keenay dhismo ka mid ah warshadaasi inuu dabka ka cara keenay. Madaxa hay'adda tamarta adduunka IAEA ayaa sheegay in uu aad uga walwalsan yahay badbaadada iyo sidoo kale badqabka warshadaasi. Warbixina murtaas ku saabsanna waxaa soo koobaya oo ay qortay VOA-da Nur Xasan Nur.
Saraakiisha Ukraine iyo kuwa qaramada midoobay ayaa xaqiijiyey in dabdamiyayaasha Ukraine ay ku guuleysteen inay baqtiyaan dab qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysay nuclearka laga dhaliyo korontada oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda Yurub. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku eedeeyey Ruushka inay si ula kaca u beegsadeen xarunta tamarta nuclearka ee Zaporizhia. Saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xiriirta faafista shucaaca nuclearka oo markii hore laga baqayey in dabku uu sababo. Ukraine waxay sheegtay in Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntan, balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah u sii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda. Agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nuclearka Rafael Mariano Grossi ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay ku sugan yihiin xarunta, balse ay howlmaalmeedka xaruntani nuclearka ay maamulayaan shaqaalaha Ukraine. Waaxda maamulka ee warshadda nuclearka ee dowladda Ukraine ayaa iyaguna sheegay in 3 askari oo u dhashay Ukraine lagu dilay weerarka ay Ruushka ku qaadeen warshadda. Agaasimaha hay'adda IAEA Grossi ayaa sheegay in dabku ay ku dhaawacmeen 2 qof. Weerarku wuxuu sababay walaac caalami ah, wuxuuna soo kiciyey xasuusta musiibadii ugu xumayd ee nuclearka ee Chernobyl ee Ukraine ee dhacday sanadka 1986. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku buuriyey Ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada military ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nuclearka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski oo xalay soo duubay khudbad qeyro lahayd ayaa sheegay in qarax ama dab lala beegsado warshadda nuclearka ee Zaporizhia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsata Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa weerarka warshaddani ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in saacadaha soo socda ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarka uu Ruushka ku qaaday warshadda nuclearka ugu weyn Yurub ee ku taalla Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka wado Ukraine. Ciidanka Ruushka oo Ukraine ka weeraray 3 jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn. Meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee Mariupol, halkaas oo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in Khamiistii shalay duqeymaha Ruushka ee magaalada Chernihiv ay ku dhinteen ku dhawaad 50 ruux. Duulaanka Ruushka oo galay toddobaadkiisii labaad ayaa ciidanka Ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada Kherson, hase yeeshee waxay hadda ku sii siqayaan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof. Duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay gudaha u soo galeen. Magaaladan oo dhacda dhanka koonfureed ayaa haddii Ruushku ay qabsadaan noqon doonta tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen Ukraine.